niliyochagua hapo nyuma, niliona life kwangu kama ina turn. Waliokuja hapo nyuma waliua nafsi yangu vacha wanitambae. Akina Esha na Mojuma walinipa mateso mengi tu wala. Tena hawakona huruma, weupe tu wakanikina.
Sometimes najua tunakosana, ila many times inanichekesha sana. Unanipa furaha na nenepa sana, naona kama natoboka.
Kupenda wewe tu, kuenza uwe tu, dede. Nime tubu kwa mapenzi, tubu kwa mapenzi, hey, naona kama natubuka.
Umeniziba mboni na mimbele sioni. Kaniteka machoni, kaniganda moyoni. Kaniteka mateka, kanitunuku makopa kopa. Marashi ya kitanga na vijembe vya Dija kopa.
First of all, let me praise the Lord, cause finding you is like a blessing. It's a blessing, mama. Nime fall, I go do anything, much, much love. Baby girl, I'm yesing. Uku mikono salama. Kwanza levyo mwake anachusu. Akifa oze kioza anuki. Nakafa kia mate mate kwa mukuki. Napika mashoti na mwake manoti. Kwanza katatoka zuri kameiva. Weekendi nkupeleke maruni tanariva. You are my perfection, you are my addiction. I go give you my time and affection, baby, oh. Umenizi bamboni na mimbele sioni. Kaniteka matoni, kaniganda moyoni. Kaniteka mateka, kanitunuku makopa kopa. Marashi ya kitanga na vijembe vya Dija kopa. Ayaya, 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 ama ayaya.